Usipitwe na nyimbo mpya kutoka mkito.com. Tuma neno mkito kwenda 15568 na upokee nyimbo mpya kila siku kwenye simu yako.
She don't want nobody. Vujo kime nataka tuzungumze mimi na wewe my baby. Tujenge mahusiano yetu ya shamiri mimi na wewe my lady. Vujo kime nataka tuzungumze mimi na wewe my baby.
Niki wana asira mama weni surize. Mekwa poni na muda wala sikobize. Kuna kitu kina kukwaza weni urize. Yandane bakindani mama tu ya marize. Ofrai na mimi usife kwa pressure. We wangu mandani usiwaza ukikesha. Tuko bize mami tukisaka mapesa. Yapo natoka mtani siku drift ki gangsta. Natagijwa ni kwako niache kumbu kumbu. Historia ya ndoa kwenye nyumba ya Mungu. Kwangu wako na vita ma you know. Pare ndo so gombi mama you know. Stare nataka penza kwa disaki stupid love. Nipende mimi usi nipe gloopy love. Mina kujenga wewe nijenge mimi mama. Kama nikidondoka unafanya nasi mama na hola.
She don't want nobody.
Nobody.
Hapende mtu meniki warao. She don't want nobody.
Nasema I don't wanna wait in vain for your love. Mapenzi yetu ya nabaki kuwa juu yao. Na mtaani cheki kuna vicheche kibao. Watoto mamoro wame wapiga bao. Kwa mwendo mikogo yuko juu yao. Ana sauti nyororo ka string the tick touch. Mwili laini na mtomasa kama string touch. Hawapa eye stranger mtaani ni danger. Kaningi ni za maduka nguo kwenye angle. Wana salenda wenye mapenda ki sister do. Napa kupenda kama michezo ya PS2. Na tunabaki wote mbaka tunafika juu. Na tukifika juu juu hakuna nice view. Maumivu yote yatabaki kwenye memory. Hajui siri zetu wanajua history. Na hola.
She don't want nobody.
Nobody.
Hapendi mtu meniki around. She don't want nobody.
Nobody.
Amechisika na mimi mama. She don't want nobody.
Nobody.
Hapendi mtu meniki around. She don't want nobody.
Nobody.
Amechisika na mimi mama.
Nishike na shikika na kwako na vutika na mimi. I don't want nobody. Shorty kanishika na kwake na vutika and shorty. She don't want nobody. Nishike na shikika na kwako na vutika na mimi. I don't want nobody. Na shorty kashikika na kwake na vutika and shorty. She don't want nobody.
She don't want nobody.
Nobody.
Hapendi mtu meniki warao. She don't want nobody.
T-Touch, what up, man?
T-Touch,
you know it's free mission. They call me ZZ, you know. Stepping in them or fly, man. Ha 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 ha.